Tatizo majaribu jia ngumu na shida zinazo tusonga Mungu wa mbinguni anatuona tunaoteseka na shida dunia hii dhambi siyo kwetu twaelekea mbinguni kwa baba kuna makao mazuri jiji lile Yerusalemu lilopambwa na dhahabu tutacheza na wanyama simba tembo chui na ndege malaika tukiimba hosana 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 kule mbinguni hosana hosana mbinguni taimba Hosana 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 kule mbinguni Hosana Hosana